exclusive from ZambianTunes.com.
Ninasochela ine kutali nalo zina lanu Nina kunyozani ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso Musa nitaye ine ambuye sinza mweza poso
Ndizo ibanjira zanga Ndima enda moine Ndipo ntima wanga uu Ule pela kusu satu Maso wakaviwona, ndima puntwa moine Zani kwa ine, ambuye mukale nane ine
Nina sochela ine kutali nalo zina lanu Nina kunyozani, ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso, Musa nditaye ine Ambuye sinza kweza poso Nina sochela ine kutali nalo zina lanu Nina kunyozani ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso Musa nditaye ine ambuye sinza kweza poso
Pelo langa mumbe mbuye, ndato panazo za ziku Ndi kufuna ine, kuima jipa Kristu wanga
Nina sochela ine kutali nalo zina lanu Nina kunyozani, ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine, mundi landirenso Musa nditaye ine, ambuye sinza kweza poso Nina sochela ine kutali nalo zina lanu Nina kunyozani ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso Musa nditaye ine ambuye sinza mweza poso Sochela ine kutali nalo zina
lanu
Nina kunyozani ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso Musa nditaye ine ambuye sinza kweza poso Nina sochela ine kutali nalo zina
lanu
Nina kunyozani ambuye mundi kululu Kire sopano ndabwele lanso ine Mundi landirenso, Musa nditaye ine ambuye sinza mweza poso.